Omukwano gwa mama wenyimbye Dictator Mark omulungi mama. Oh, how I miss you. Newe waliite myaka mama, tolimva ku mutima. Sadaka mama yakola nga ya bei, awayo obulamu wakirya feku lw'omwana. Mbirowooza bwentyo mama olusi nkaba, wanjira omusayi mama nakukadiya. Nakukutula omugongo ekifuba, ebbeere lyonze nalikadiya mama. Nisasula nti ebbanja, sakimanya naku nti wasoma bwaloya mama nga wampolereza. Oba kyali kitufu wasoma bwa dokita nga wanzijanjaba. My beautiful counselor, nisasula nti omukwano gwo ndipakasa wankuwe mama. Bikugwana obikugwana, birungi byonsi bikugwana, n'ebirungi ebyeggulu bibyo. Kusabira nnyo mama. Omukwano gwa mama wenyimba, I miss you mama, yeah. Omukwano gwa mama wenyimba, I miss you mama, yeah.
Producer Jonah.
Azingi dingi 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 dondo, mama wangabanyiza kwekyo ekitone. Wantwalanga mu Sunday sukulu mama, jinayigira okuzina. Laba n'okutya mukama mama, kwewasima omusingi. Buli wembirowooza mama, nenyunguka maziga. Ndikuwakibuuza kusasule ntya mama? Nandikuyimbidde akayimba n'osituka n'ozina, kakiro k'ennyama n'olya n'owoomerwa. N'owutawuta mu kasubu gwe mama, naye kunoonya sikulaba. Ii mama, akyayina mama weesiimye, olina ekyebbeeyi, oyagalanga nnyo mama. Mama bomu, mama omwana bomu, gani nyo mama eyazala n'okuza. Kayimba kaba mama kakano, mukwano gwa mama tumenya. Omukwano gwa mama wenyimba, I miss you mama, yeah. Omukwano gwa